zange ndabiseko mu kanisa. Omanye byense nno bintu bizibu nnyo buli kyokola wali walemesa. Baali bannemesa ne kanisa nga bannemesa okukulaba. Era zijjukira wenna watanyanzi gye nkubuuze kubanga mba ndi murasita. Bwera ne fumita n'amatu nina ne langi ku mubiri gwange. Bangamba neekubisa tatu nze sisaanira kukulaba. Nzikiriza nzikiriza wamma leero nkubongeko. Nzikiriza nzikiriza Yesu leero nkukondeko. Noomala nzikiriza banange nkubongako. Kusawo nzikirize leero nkukoneko. Yesu wayaniriza levekisoni tosobola kungoba. Olaba wayaniriza kaye wizidomu tosobola kungoba nze. Yesu oli kigambo kyamagezi oli nsule tazikirira. You are the bread of my life, the blood that I take from the cup. You are the bread of my life, the blood that I take from the cup. Olaba wakiriza ne omani rafiki ngenda kusaba nze. Nzikiriza nzikiriza wamma leero nkubongeko. Nzikiriza nzikiriza Yesu leero nkukoneko. Noomala nzikiriza banange nkubongako. Kusawo nzikirize leero nkukoneko. Okuva wenabula munange kitange ndabiseko mu kanisa. Omanye byense nno bintu bizibu nnyo buli kyokola wali walemesa. Baali bannemesa ne kanisa nga bannemesa okukulaba. Era zijjukira wenna watanyanzi gye nkubuuze kubanga mba ndi murasita. You are the bread of my life, the blood that I take from the cup. You are the bread of my life, the blood that I take from the cup. Olaba wakiriza ne omani rafiki ngenda kusaba nze. Yesu wayaniriza levikisoni tosobola kungoba. Olaba wayaniriza kaye wizidomu tosobola kungoba nze. Yesu oli kigambo kyamagezi oli nsule tazikirira. Nzikiriza nzikiriza wamma leero nkubongeko. Nzikiriza nzikiriza Yesu leero nkukoneko.
www.mp3ugandanmusic.com